Good morning, baby. How are you today? Please let me know if you're fine. Oh, my baby, I got to tell you who. Please, baby, would you marry me? I'll take you to church and make you my bride. My one and only bride. And then we fly away, so far away, where the friend and miss can never see. Ooh, baby, ooh, baby, ooh, baby, whoa, you want Penzi lako, sweetie, tamu tamu, penzi lako. Penzi lako, sweetie, tabasam, penzi lako. Penzi lako, nemo chuzi mix, penzi lako. Penzi lako, sweetie, tabasam, penzi lako. Penzi lako, sweetie, tamu tamu, penzi lako. Penzi lako, sweetie, tabasam, penzi lako. Penzi lako, nemo chuzi mix, penzi lako. Penzi lako, sweetie, tabasam, penzi lako. Baby, baby, nafurahi kuona. Hebu keti chini nikwambie maneno. Unajua, unanidunda dunda. Mapenzi lako nanigusa gusa. Asante, asante kunipenda. Mapenzi lako nanichoma choma. Tuombe Mola, tupapishe madhara. My baby, nafurahi kukuona. Penzi lako, sweetie, tamu tamu, penzi lako. Penzi lako, sweetie, tabasam, penzi lako. Penzi lako, nemo chuzi mix, penzi lako. Penzi lako, sweetie, tabasam, penzi lako. I go walk with you, move with you, go with you everywhere I go. You're my antidote, my inspiration. My baby, you know I love you more. Unishike, unishike mama. Tutembe pole pole mina wewe. Penzi lako, sweetie, tamu tamu, penzi lako. Penzi lako, sweetie, tabasam, penzi lako. Penzi lako, nemo chuzi mix, penzi lako. Penzi lako, sweetie, tabasam, penzi lako. Penzi lako, sweetie, tamu tamu, penzi lako. Penzi lako, sweetie, tabasam, penzi lako. Penzi lako, nemo chuzi mix, penzi lako. Penzi lako, sweetie, tabasam, penzi lako.